habosi naga temat
luma hugu wala no wadira no min gidiri saini min nani wi'a beidari watti he cede buti gigidin dun wadi gidal nati chaka amin he aspa he ministry bego do fi de min pamro dirai wakati on do dun wadi min kauri bibbe lumobe amin do beidari wondi no wadi wakati fu gam min bauta de ni ewama no pura ba chowol cede de ko wonno soyi ganta be de kam bibbe lumobe ko be bauta dun wadi min tefi narral hebe chaka amin gam minen min gala dir filla siyasa na muyde berde min golana min filo ko wonnata fi gurnam bibbe lumobe he lumo gondo yaha yeso hala fuka horejo bibbe lumobe waddi no hani o hettinani gandeni hanani pamro diro hettake chaka amin dun do wadam min bauta wadi dane wardi gam horebe amin be jurmataki
borewo isin kabakar boraise.